Koronka bunooniga lugta ee magaalada Baydhabo, Dr. Ayub ayaa waliba si toos ah uu ku furmaya koobka kooxo heerka koowaad ee Baydhabo Super League Cup Southwest State Super League kaas oo ku qayb qaadan doona kooxood oo ah hanka xifaaltanka wiin ee koobkan. Furitaanka Baydhabo Super League ayaa waliba goobroog haya mas'uuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo korayaan agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Abdulfataax Mahad, agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro Abdulqaadir Shariif Xirow, gudoomiyaha Olombikada Koonfur Galbeed, gudoomiyaha xiriirka banooniga lugta Koonfur Galbeed iyo gudiyada kale ee banooniga lugta ee magaalada Baydhabo. Garoonka banooniga lugta magaalada Baydhabo Dr. Ayub iyo bilaabashada horyaalkan oo la wada sugaya iyo waliba siyaadi ah ankooya taageerayaal idan badan haanaas oo xiisi iyo in qabeen fiirsashada kulanka furitaanka kaas oo la ku furaya lamada kooxood FC Xidigaha Buusley iyo FC Baydhabo kulankaas oo isa ka dhamaaday lama gool iyo lama. Gudoomiyaha xiriirka banooniga lugta Koonfur Galbeed Mudane Axmed Dollar iyo Abdulqaadir Shariif Xirow, gudoomiyaha Olombikada Koonfur Galbeed, ayaa ku hadlay furitaanka Baydhabo Super League.
Furitaankii horyaalka heerka koowaad ee Koonfur Galbeed Soomaali Olanka Saay Southwest ee Super League oo runtii geeka 29 November nin furmahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala may ku rajeeyeen inuu sanadaha nin ka dhamaay. Horyaalka may baa horyaal sanadle oo sanadkii mar la qabado oo heer state diwaan galan shalaa sanadka ma xaqiiq qaaday lix kooxood heer koowaad shalaa ma rajaynay bal inay hal kooxoodna koobka ku guuleysato hal kooxoodna anaga toob bilaah heerka lamaad marka insha Allah banooniga ma ahaagdo fair play walaalan dheelow may buuha in walna hada lacan walna hoosan dhiyaan oo boqda competition hayna may ba kubad cagta macna badan masuubiyaas
geed garoon caalami ah haysana dhalinyaro oo wasaaradda naftirsha mayna qadtay wasaarad dhalinyaro sports oo dab ee sidii sanad kun lay baragoo baan intaan sports ah dhaxgale laana ma waa agaasimihi wasiir ku xigeenki wasiirki walaayna ma waa dhalinyaro sports ah hadana taas ma macna ma taa natiijo ku faylan qof kasta dilan dhaaf marna hoolitan dhaaf faa'iido ma baas laakiin lan oo um fahsan hadii laakiin dib aad ku way kwareer fadhi eeda ma hasantin dadaalka wasaaradda iyo agaasimaha guud oo runtii kaalin weyn ka qaaday sportska meel shaki bilaaway illa dabni kitab hiraan illa kala xajir tawbara wal ay amalan kala xajir
agaasimiyalka madaxtooyada iyo dhalinyarada ciyaaro Koonfur Galbeed ayaa wala ka faraxa ka tilmaami in geega Koonfur Galbeed ka gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo Rooganga dhalinyaro xirfad ciyaareed faylale ogona balan qaad in wal kasta oo la ka xoji kara iyo ka caawi doonanga
mahadnaq Ilaahay isugu naati oo noo aafmaad gamna intaniska kooyni oo ka furna horyaalkii koowaad SRE ee isteede lan qabaday sanad walba markoo lan qabaday ee runtii idan ka faraxsana iyo dadka oo gudiga sportiska oo mar walba inteegan intii hormariyaan ee dhalinyarada ee degmada Tanbaydhow ee idan ka mahsanin runaanti dawladda Koonfur Galbeed ee kuwayni madaxweyne Cabdi Xasan Maxamed Lafti Gireen kullay wada koobay una dhan ugna ee garoonka siyaasada jiray isigeeki ay dadka dhan aragahay u siin eedeedan ka mahnagaan
eedeedan ka faraxsanaa geekan u goob joog ku hayna ku haada in furitaanka xariirka xariirka state-ka oo state Super League Cup kan oo noo bilowday maanta eedeedan ka faraxsanaa waan weylana xariirka walba aan qabteen waan seen ka mahadnaqaan wali ma dhawna haye ciyaarogii state-yada oo waan tobar shoono dareera iyana sanadkan rajeen hob Ilaahay inuu guul hanoosi dun wali lana dhamaan aan diyaar garoonay isgarab qabanay isinsulugnay siduna koobka san qaada fadni guulna state kan ku hooyay fadni
dhawaan yah garoonka Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo waliba markaasay la qabo doonee kulan Super League oo dhaxay dekedo iyo waliba gaadiidka kaas oo markaasay ee Baydhabo qolb soo mudoona kulankaasay igana horeeyo in shaaciyeen xiriirka banoon lugta ee dawladda federaalka Soomaaliya